sijo tamani ende hande asawere nogay avril 2024 mbiyana yewtere meden ha yebe program jeune acti de jeune wonani go pale hal woni umar wegol emi hore mamadou sama sego jawno fedo madda
di seli basu foda sembe seko
ah ko jonda mi li basu to hoy galo
so watti jungan e basu sembe kabaruji di anni an kalan wattu jonono dande ko sukab jukol be gonte wadde ko no dirdum won dialogue intermalien yalla yimbe be fo an jotto kalda mo fu totta hakkile modon no leedi di wori nyaloma handen ko nayri bangal no golleji di gonde dartede wattu joni imadraji kewdum gonde wadde le tatte be fon dido imadraji gordi ko sabi so arande sukabe an jarnde lotam juude ngaram famtade do e journal gal garanti minire birki sembe chaldi
Umar Wegol jawno fere hono biidaani mbiyen kaltidal bangal kumningaaji ngadaadal halkunde sappo e tati yaade sappo joyi avril mbiyen hayaabe hettina kasrafi
e kali do hen ko woni hakkillaaji mabbe fa kebe famtar kedden Ali Cisse sita sidibe
le laamu seguto kaltidal hakkunde sukaabe jokolbe le odo jooda hala ka fu bangal deena ko hen lediyan kaaku nayol bangal mudum adama jabaate kany woni ardo conseil communal jeunesse le nokko o
men ha singini hayaabe ko heemu en mame heeba nokkuuje le kumningaaji mu en tagal mudun kasin me teutral lamo tinno fiya dabireji yalla hitane fu yembireji hono pirde bal nanan mudun ana wad hakkune hayabe ne leedi malle fu e mangal mudun
yu waro jokolbe gombe tombe joda halaji mu endi ko nawori bangal mudon ni woni hebude kulle inetta ku fu wawa yaade tagal mudum le nokku mabbe o usman bokum yo goto e walde sukab jokolbe le nokku o
il faut que vraiment
lamorden ana hani golludude e bibbe leednin annaji fu pamade le o joda hala ana han bamirede sobe to lam tiagal mudum e teutra lamondo tinno udita tudde ko fu daali le leni mangal mudun yalla sukaben an haba yaade jangiya acca golleji laalidi
malsen
tombok tuto jeune mbe joda halaji mu endi sembe mudum fu bangal hebude gol kay bamude jeune m tawtube gube terroriste mbe so watta dum en ele armée o nayori usman al hasan yatara yo goto ele conseil communal jeunesse tombok tu
d'avoir men hasingini e janginede kulleji kewdi ko nari bangal golleji kewdi nanal mudun me holliti kasin hayeben jokbe gube lumbe hiteben be funnodde bame lam armi mali
dido joda halaji hakune malin kobe le region jidi jokiti to fa noga didi lewru avril
jawna fere hono holti lcc ni ben galdo kattal bangal region ngaji de kany amassade fuddide
non wuri a wofo fi dum fuddi dum woni handen noga lewru avril dum timmayal le noga didi lewru avril dum so lam do jabi wattu jono tobbe jobe ngarta halde mudun hono kaldeni la arande no tobbe de fu ngaran yo wade ko nayri bangal yirwere ndena kanya fayotto no jam e dejere han ewtere de leydi ndi
sakra mbiyan na kala kasindi do be ror famo no waya do ben bem am Facebook do X do Twitter kido jawno fere mbern won ko jondam mi bangal kabaruji visa mi kabe le ko wi gombe France to
non wori sukabe hon iwrobe le leedi meedi ndi so jaha jangay le leedi France ndi holi tawe dido tidalaji ko nayri bangal visa ka dum iminama wattu juno wobbe dido imadraji dum wono no wotnabe le leedi France ndi asulu mudo en iwata le leedi mali ndi kanyen gaddi do imadraji fa kebe famtar kedde mo konko no dirtel lamine camara kanko lamine de do fedde ko mo sifi do hen do foccitango sita sidibe
effectivement nous
kono mel wa gomdu nde okkabar holitudo wi sukabe jangobe lekol do an waɓe visa ngaji mumen jangal leydi France o dabiri ko baale hewde fi gidi ko boy jodi be leydi France no le dokkondirgo juude kambe ga sukabe jangobe e cuule ko dowdoji ni leydi hollutu gon wingol jukkongol tajgon visa e be sukabe huncama handen no gonga medo wa famtunde hayebe fuko hasingin yaade jangal leydi France an wa jukkunde tedde talikum en yalla yahi jangiya leydi France ede wa halde handen wingol jukkongol huncama juude de leddi tati fu don misal leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina me jokkinan habinaade fa handen yalla hajje jamaare ana hewte ko nari bangal balle ko
jawno fere mbiyan bangal kambe jangobe privé en be dum mi milawide wonko be jogan amin tunde
non woribe kollitiwide an wara lebbi joy nyaloma hande no ko nayri bangal coggu jobdiji mabbe dum woni ko be kebataabe kollitiwide dido tidallaaji mawni sanne fewde e mabbe wattu jono be ngadino tango fewde e jeebe ekol ngaydi kanya fa yetto yo faabo tobbe no be kan tuttirede hakkeji mabbe
jawno fere nja yotere meden minimag Umar Wegallo kabaro minimag ndedo yontere ndu do hebgol golle kambe mbern tilibe jande be
non wori sembe seko en biyan sabami fatiliki jande hebude golle o do yo tidalla goddo kase dum latiki sababu so ko noddata centre ngaji janginoji sukabe an wonde bangude wattu jonono be do sukabe kan hebirde no nattire e yimbe kanino kan hebirde golleje e ko nande mudum dido centre ngaji wattu jonodo sukabe jokolbe jottoto tam idi jogi nafa fa kebe famtar kedden Ali Cisse sita sidibe
lafi gollal ana mata gonga gongano gadu wala bonala honane milira donko holliti hayebe yogabe wondube e wadde jandeji handen yalla ana dada sar o tidalla nyolman handen yogabe be jaati yi nafane jande
grâce
jandene lati sababu e juudam andule ko bawo mi kanye ko mi wawa mi jangi hono cv windirte fayto bataaki mu kultita e mudum ko yopete tewtude golle ciagal jandene mi wayti golle an o
tewtugon gollal yo tidalla goto nyolman handen ko mata to hayebe leedi mali lewi kango porcho marguerite sogoba goto e ekintino be hayebe e kabaruji tewtugon gollal o holliti o hayeben an hani tewde handen anta huna ko natto sabe be hebe gollal
le hore sukabe hewbe le nyalomo hande o ka kambe be ngala golle hono fu yimbe nardata be njoba fabe janga yimbe ngarobe don be jande arandereere ne mi ngadata fewde mabbe ni woni ittude do e hore mabbe tewto golle kolito wiide kanyum ka ko hewi fu ana yidi hana hokkeli golle kina o halta no labir hudo yidi wadde
hono hayebe fu ko hebe fottude e hono ne jande tewtugol gollal du kulleji ana hani janginele le ciulle kol meden yalla sukabe fu ana famadun heba anda dati di jokkata
umar wegalu mbien mila wiide wonko jogondam bangal kabaru lota mbien tama amede wobru dum le ciukako ma
aywa minen kami anda dum sembe se ko litinde wiide be mbihi arande ni fa sukabe jidindirana fa fut suka fat lato bondo yonke ko nande modu be mbihi an hokke lotam yara dum fa kebe famta no dum wodi kedde mo kanko noddete nene si yo anda do kabaru fina tawa to banja garato ko mo sifito hen
lotan juudan teddi san den en fu en dentan lotan juude me so nyaamen lahal en kinnondira en jurmondira en nafondira hande en gaddi siyoji manaji gorfu lota fere ila dun laati kawral wadaay suka no mawnir bernde fu so hokkama lotan juude dam mo yar ko sawro hunde fu ko naati le hore mako so naati abada bandiko datam me hande en celi en bi dum fu laabal ngarten ko gondudden ko sallah allah ne hinno en lotan juudan nafa fa wana hes
Umar wegol wiama to palla culture to yude sappo jenaade nogay avril kawrtal wonto banga festival hola bamako
galdo kawrtal jaddabal be kollitiwde ko yata ujinaaji sappo bingel adama kanyi en domta le odo nokko non lanni be kawrtal gal kollitiri wiide
kanko bantugu jabate hali bangal muddu kanko yubna gulleji galdo kawrtal kaddana festango alsisi
hakke yimbe le ujinaaji sappo yon galdo be festival o gollidal hakkune leedi malika en espagne min garta tuugade do mudum sanne saatu salif keita ana ardo kenja kayndu ana doma bigini kan e palmer ibawan nayejo mabbe fuudo woni abdullahi jabate kayndu ana doma kaltidal hakune nayebe kan e sukab jokolbe mi tawto tawtude to wakati fu yalla be do sukab jokolbe kan en du ana heba andal urde to nayebe
berna wattu birki sembe caldi yottike njehe mudun Umar wagolo mbien kawrtal dido balla marakana timmi asore jabinde to fumba bugutun
non wori mbien o do marakana le dende fumba bugunde dun landina ton be kollitiwi do kanko no dete aliyun badra jeng goto je ton ciud e kol kanko waddi do imadraji dun latik sababu do su yimbe wonno ton be kollitiwi de beltiki le dido golliji san
bangi godon mbien nogo e totobal mbien kawrtal championnat of league e fuddi kenyan mbien de jukiti dun fa alan jango
non wori mbien kiki da ko pit nay ngon ton AS Bakari Jankani US Buguba kanye ngarte hebindira tagal mudu COB Isfas ngara kebindira afe kanye 11 créateur de ñari la dum garan kebindira tagal mudu MBN US Buguni kanye AS Real
do ni kabaru en tuguide Umar Wegulu na hono
do ngarte haddude kikida hande kabaru di sembe se ko wiltiki sanne tawade bangi ma do holitindiide hande den fadi be jafi nokku tuso grenen garan hawrtinde e sukab jokolbe solar be jemi horam tawete ton